Roasted, baby.
Calm down.
Oh, 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 no, no, no. Oh, 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 oh.
T-Boy. My girl. Oba.
Nitaku kinga juwa na mvua, poko mwambuli. Sema nini unataka baby, utulie tuli. Mikwako shakula kiapo, niko nawe ni kaburi. Hila chune nisitiri, usinifanyia ufedhuri. Oh baby, nakupenda sana. Oh baby, kwako nimekwama.
Usije geuka adui kesho. Asali sije geuka adui kesho. Nipepeo kawa bui bui kesho. Kwa sababu watu ijui kesho.
Oh,